inhliziyo yami Ntombazane uyisela Wayintshontsha inhliziyo yami Ntombazane uyisela Wayintshontsha inhliziyo yami Ntombazane uyisela Wayintshontsha inhliziyo yami
Don't mind, I know you say that. Why don't you kiss you, yeah?